I celebrated a birthday.
Me die ma wodo a wodo bo som e chamun sino. Me yele me de empower na se sidi bia na anwum a okoso e kasafa ndi de sonje die enso maami. Oba o tunyu mi se friend of Mary Lynn. I honestly know na tie fo nyina so wo she on crying. I said benyo benya ojidie. For some who ni ntia me e de sa chiri mai ni. Mra na wo bom landing no so e be she fitia se na be she ase adaba kwans na be woman. Mra me ma me wo hospital no so no. Or did I can say over from a Quentin or the Mbeto Quentin Nipa na or Casa Radio no so no. Oba very land no so no and they were didn't fear a dear Chromian son. A few chimon so and then you been in so no a bass as you be and so I'll call any public braid here. More money in pounds no. What kind of you may be? A bit is a White Cliffs of Dover. A new back could be a now friend and say, in Kenya, you know, so about as about Yasibian, so I come a coma. Sir, a new meeting, so see me in a bit by my general. It did a kind of year, I somehow, Britain penning for being so kind. I'll say, sir, what doom Kenya in our Europe, and so I want so Kenya or Yemen will so. The toss me in a no, so no, if I. Bomb or the bomb of London, you know. Send me a won't obey bomb home by every or more bomb on us, you know. What tell us, you know. Sign you means, you know, at my agent who say, GD, Nick Canyon, so obey by a champion. Yeah, no more, yeah, 2 years to Christ, I say, and then the Canyon, you know. And then to acquire a course, so I will be a yen in the engine, you know. So I'm fighting home a dahoe my side a coin a coin a cost of bonnet performance, you know. Edge of fifty pie. And I'm used to Christ or Kenya Munsi a bit me who bonnet a free papa more. Kenya any fan who dear any idea a Yemen and Sabaka. Fitia Sena and Sana Bebas, I see, you know. Your corn talk, a far bonnet any papa home. And now one more oppressor was say near penny and no toconoso cosopano. Yeah, tea and hotel for no, eh, he said, you bend your bet me, I be able boy, your boosting a hobby. And a free, and near my union now, Hosono. Bonnie be across a dab a boosting union answer, as he said, about a free baby. Eh, he said, you better shake a near and in a quarry. And so, no, you've been who Yansen said, you bet you bonnie every year boosting you. Ah, bonnie, I bet me, I say, yeah, homo, and you need pornography and answer in your mind, Sam. And so, your dear Bacompa, and your ma, Bussian. I say, brapa. And you may be a show with TV, so I answer internet and so, and your cry. So, bonnie, and you answer, it's me, chat, your son, Jim, and you can answer, do me a canyon. Say, ye bonny and free your bra woman, ye any a few more. A man on your one one. Say, a name of bonny, and so I can't horn. I say, was him jay. A you might best say, a bay and say, your tears, your TV assins and answer man, yet we assins him. A he answers, sir, ye bay yet a Christmas, or ye bay a few more. Ye bay a family evening, a busian pieable, and ye busian trunk, a seer. A he said in Nehemiah, a year ever your boosting your fear more, and Nehemiah at the end of Jeba. Say, your boy home or the answer, Bema, baby at Tiano, and I say your fear, so I have baby conkron so I. A baby boy home by every or bon some home send your truck and crack iron or so. A beer, so no. Say, your boy who's young by and so I. A he any answer by a cania. Yes, you could, I can say, Mumma on cania and shine will nipping in anymore. Send your bayo bohu when you mapa. Now, dear Nim Dian, so I'm a yaja wasron. A mry timonus in a nipper brack, I say. A mry, you only my bebre, Nanson, a binum ninja. A binum so, and ye, yes, Christ, I say, my dear. A dear man, ye bet me, I ya, or Sam Rimons, no, ye beboy, I'm a yatren ya, a ye, send a bayo, and put one more, only ye dear, and answer, only yes, Christ, I didn't know. A per se, or man, ye, you want a Sasa Munsain is no here pa. Jun Senya, dear for Momon kind, say, I didn't think I want me and my yes, Christian chain. A man would you know who I turn inside from us and Mom Ran and chain. na momo amani hun so ya dia edimu pa no so e no kure na ne ba moro na so e chro ni a e be kan on crof won so no mi o ma bra bo mon so no men hun se eni pa be bra me no no e di nkomo no so ama me hun se eni pa be bre pese wo ye ni anje wo amana no nyine a mon so no ye oni pa be bre o ho a o sum nyame na onim se nyame be bu wantan ebinum so a onim nyansa nso dwene se nipa bebre wa asasin so a opesa wo ye ne ye ye asore mpanimfo nso ye ne mpanimfo wa asore bi foforo asore bebre mo nso ehia na ye nyina nso be hu se a ye jitum se ehia se ye be kyerekyere emramapwa ne ane a eye ye be hu se ye nipa bebre ho nso a wo the near panso so woni nenso no mo man kan se ye onipa bebre nso ho a or pese wey bibia so obese ni e bia wasasi so ye oni pebi oho a wodada nipa obokro no obonnyaman woton nipa wodi ene nyuma boni nyina so ne won kanu kra wadwuma mu tumia sa nipa ye wono so no eso pa na so so ye nipa ketwa bi nkra and to kwa ekoso ewo ewon wa wajidi ni wono ni die nso ekoso da bia no eni pa bebre ho adwen se wonye en en pedi esan se ofin se eye Kristo asemo wajidi se ehia se ye ben nye bia nanso ni pa bebre ho a obo modin se obe nye ye Yesu Kristo kania no a and so a boy mon am on hun say he has some yen ye you see friends from kunkun say yes Christ the canians were the many penny now bass season so sa canians were the many penny now president boy kepa ka chere say sa canians na a boy ma yen nyina so e ma yen nyina so enye ne ye enipa was season nyina was sa canians no ye hun say enipa bebre so ha person were Christian church chere sample wonye Yesu Kristo ndi a so ye kan ye odifo mozaya nso kan ne se enye ne kure se enipa bebre no empese obeye bone no nanso no ye hunu se empen bi wonso a enipa kekre bi wonso opese we de enye nanso mozaya bone kokor se se mreba se wonu mo a enipa bebre nso oso empese we ke de ya na bone aba ebi ase e timo nipa bebre ye bone nko ana ehia se ye be kyerekyere nneye ewo abrabom enema eye se efri Christian church mu nkra nso a ehia se ye be ma nipa bia kwan se be ya obetumi akasa afa ho ewo ye nhie mu ehia se ye nyina nso be nya kwan se betumi aka nneye ehia nokre ene kania ene nneye nyina nso no aboy nipa wasase yi so Am I any accountable? Am I any 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 now the energy mo the crater bia na waje free yasore bishop bin ho so e be kan chere me bishop interest say na nasore ba ba kunu so enipa na na otim na wo ye ajuma ma me yonkunu so no na wo wiya eniema bi ye free ajuma mu na so mra na opese wo di Yesu Kristo achi pintin ti no what obe hu sa enipa nso be hu se wa ye ne anye on kan okure and into no what ye sika e ma ni mena obi aye no na me yonkonos na we so na nipa se ya so re man so abo asore ba ba kon so se me ya obese benya homa akoma sesa jini ne kre ene kania ye nya sue free Yesu Kristo nchechere mu mo mo nya nyune de be ba ho se ye kanu kre osuku mu na ye didn't know kwa yawari mu na ye didn't know kwa yajuma mu so ehia se chrenkun ne pai nso no ne no kreka nso no ye be hu se efri Yesu Kristo nchechere mu wo enenye ne mu nso we nyina ye ne a penifo bibira akire obi asen se nipa ɔka no krɛno nso yɛ nipa ɔsombo onyame mu wɔn ma wɔgyegyeɛ wɔ nyankopɔn nso nim sɛ anyame bɛbu watɛn wei nti na nipa no ɔkafo nyane nso bɛhu sɛ ɔbɛsesa no abrabɔ na ɔbɛgye gyidie pente wɔ yesu kristo mu afe a twɛmu no sɛ nipa bi ɛfrɛ no Clayton Christensen nso ka asɛm bi sɛ ɛfa nneɛma bi a ne wɔasua ho na ɛbɛyɛ no nwanwa sɛ wɔbɛhu sɛ na kyerɛsɛm kronkron yesu kristo asɛm nso yɛadeɛ a ɛdi mu paa boɔ nnipa ɛma wɔsiesie fie ne abusua na nnipa bebree nso pɛ sɛ wɔbɛdi nyankopɔn asɛm so na nneɛma bi nso a wontumi mfa policefoɔ nyɛ no so no nnipa bebree nso bɛtumi nnipa bebree nso bɛbɔ mmɔden a sɛ wɔbɛyɛ deɛ yɛ nokorɛ ni nokorɛ a yɛdie no so no ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa ama yɛanya kanea ne nokorɛ na ɛbɛma awiase abrabɔ nso ama abɛyɛ pɛyɛ mfato ma ɔtɔ so mmienu no fa gyedie ho no sɛ aboa ama yɛanya kanea no sɛ ɛte sɛ nea akristo nkyerɛkyerɛ nso kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ nnuama ne nnuamama wɔ nyame anim na saa wei nso ama yɛ nnipa bebree nso aboa ama yɛahunu sɛ ɛhia sɛ bɛboa yɛn nnua ho ɛsiane sɛ yɛgye de sɛ yɛn nyinaa nyankopɔn no bɔɔ yɛn nyinaa no ɔbarima bi yɛfrɛ no William Rutherford nso a ɔboa ma yɛmayɛ sɛ meɛtɔn nnipa bio no so no ɛka sɛ aboa yɛ ma yɛ nyinaa ɛhu nea ɛkɔ so wɔ 1800 no so no ɔkasa fa nea ɛkɔ so wɔ saa mmere no so no Rutherford nso no adwuma a ɔbɛyɛ no so nyinaa no so no ɛboa ma yɛtumi ma yɛgyae slavery no so no ɛno sɛ aboa yɛ sɛ saa adwuma no so no ɔne nnipa bebree nso no aka akyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ sukuu na yɛnsua neɛ na wei nso no neɛ atwerɛ kronkron kyerɛ yɛn no wei nso no na ɔte aseɛ na wɔyɛ ɔbɔ mmɔden ɔka kyerɛ yɛn sɛ moma yɛnyae slavery nso no wɔde anigyeɛ so nso kasa kyerɛ nnipa bebree sɛ ma ɔnyɛ neɛ nyɛ yɛn asɔrɛmu nkyerɛkyerɛ mu nso no na yɛmu asɔrɛmfo nso na ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ slavery wei nti na nnipa bebree nso bɛtaa yɛn a ɔka kyerɛ sɛ yɛ ɔtu yɛn free Missouri wɔ 1833 no wɔ 1833 nso no odiyifoɔ Joseph Smith nya nyankopɔn yɛ yɛn asɛm kyerɛ no sɛ ɛnyɛ sɛ yɛbɛma yɛn nyina yɛde yɛbɛkɔ ɔsom mu na yɛn nyankopɔn ma yɛn nyame ma no nso saa nyimdeɛ nso ɛhia yɛn wei nyinaa nso yɛmfato ho a ɛma yɛhu sɛ nhyehyɛeɛ a gyedie da mu no nso no ɛboa ma yɛhu sɛ ɛkwan wei so na ɛnam so sɛ yɛbɛhyehyɛ abusua ne nkra ti mu no na wei nyinaa nso boa yɛn sɛ mea ɛbɛkyerɛ nea a ɛbɛboa ma ama yɛabɔ mmaraba montie me yie sɛ ɛhia sɛ yɛbɛtie obiara ne sɛ ɛyɛ asɔresɛm anaasɛ ɛnyɛ asɔresɛm a ɛhia nso sɛ yɛbɛte aseɛ sɛ ɛnam sɛ neɛ kyerɛ nso firi kristo ho nso no ɛnkyerɛ sɛ yɛka kyerɛ obi a ɔbɛgye adi nanso ɛhia sɛ yɛbɛhu sɛ saa adwendwene nso ɛhia sɛ yɛbɛma yɛn kwan ama yɛakyerɛkyerɛ ɛsiane sɛ saa nneɛma nso bɛboa ma yɛanya kanea na ɛbɛboa ma yɛanya gyidie wɔ yesu kristo mu momyɛmmɔ yɛ busua ho bɔne na yɛni animu yɛmfrɛ nnipa nyinaa mɛka yɛn ho na yɛnyɛ deɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛbɔ kanea ne gyedie ne brabɔ pa ho sɛ yɛde abrabɔ no yɛka saa nokorɛ yi na yɛka sɛ yɛde yesu kristo akyi a ɔno na ɔyɛ nokorɛ kanea no so no yɛn nso yɛbɛyɛ tumi a yɛbɛtumi aboa na yɛsiesie asase yi so atwɛn mmerɛ a yesu kristo bɛba bio mu no yɛtwɛn sɛ saa da no bɛba sɛ yesu kristo bɛba bio mu no a wɔnom a ɔwɔ ɔde akomadɔ ɛbɛtwɛn yesu kristo wɔ yesu kristo din mu amen.